Nyimirwa nnyo mu kigambo, tambula nnyo mu kigambo. Nyimirwa nnyo mu kigambo. Ndi wa kigambo, ntambulira mu kigambo. Kigambo yali ne Katonda, kigambo yali Katonda. Yogere kigambo, yatule kigambo. Va ku lugambo, wesonywe bigambo. Buli omu mu bwakabaka bwe, tambuze kigambo, kibutike amawanga. Oli wa kigambo, tambulira mu kigambo. Ekibi kiri mu lugambo, ebirungi mu kigambo. Kigambo bulamu, kigambo bulamu. Haleluya. Speak out on the microphone. Speak out, speak loud on the microphone. Speak out on the microphone. Speak out, speak loud on the microphone. Embere ganye, koza se chikambo. Mugurate, koza se chikambo. Yonge se te wozidyo, tokenoza. Owolu kanta, yes. Echikambo chiwoma, echikambo chiwoma, yes. Abaweza, nijitabuze. Teri kutia, teri kuzikiza. Teri kutia, mubuzibu. Koza se chikambo, muntalo. Koza se chikambo, koza se te wozidyo, yes. Cosa se te vuoi su Dio? Hallelujah!
Speak out, on the microphone.
Speak out, speak loud, on the microphone. Speak out, on the microphone. Speak out, speak loud, on the microphone. Nyumirwa nnyo mu kigambo. Tambula nnyo mu kigambo. Nyumirwa nnyo mu kigambo. Mu kigambo. Nyumirwa nnyo mu kigambo. Tambula nnyo mu kigambo. Nyumirwa nnyo mu kigambo. Mu kigambo. Kigambo kiwoma. Kigambo kiwoma. Kigambo kiwoma. Kigambo kiwoma. Speak out on the microphone. Speak out, speak loud on the microphone. Speak out on the microphone. Speak out, speak loud on the microphone. Speak out on the microphone. Speak out, speak loud on the microphone. Speak out on the microphone. Speak out, speak loud on the microphone.